Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu.
Watoto wa vipi, wanacheza kote mpaka kwenye matope, wanavua wiki kama wamegombana na ebito. Fanya kama unadukua,
twende sasa.
Unanengua,
twende sasa.
Unapika na pakua,
twende sasa.
Chukua,
twende sasa.
Sema bobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Anasasambua
Kalewa,
ana kipinu
Kalewa,
ana jichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Agbesi
Asa baby show, show nyesha lito kupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipiti titi, wendo fo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Tenye nyomi kichichi, wanyoni tikigi. Tuende paka moni kipiti, pengza meshi moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kipara, mbuta kama sigara. Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza cha ukucha na monde tulewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe,
tunakesha popo.
Ayayay,
kimempana,
oh kidaluso,
kimempana.
Kaisha leo,
kimempana.
Kusomba kama fuso,
kimempana.
Umu, amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu,
amaboko,
amaboko,
amagulu,
amagulu.
Agbesi
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sachezesha kilasu,
kilasu.
Akileso, kilesu,
kilesu.
Sazungusha kilesu,
kilesu.
Kilesu, kilesu,
kilesu.
Aga, kauna kibano kwa kwa pa,
kilesu.
Kilete kwa gapa,
kilesu.
Mama unarusha na tapa,
kilesu.
Swa dakta,
kilesu.